akaingia ndani. Kuingia ndani kunifuruta, kunitoa kwa mzee yangu na kuondoka na mimi. Wakati walienda na mimi, walinichapa rungu, wakanichapa na panga, wakanidunga visu na wakaniamrisha nipande kwa boda. Wakati nilipanda kwa boda, walinipeleka msitu kubwa sana. Wakati tulifika huko, walikanyanga chini na kuniamrisha, na mimi nikanyanga chini na kunitoa nguo. Wakati walinitoa nguo, walinitumia wote, na alafu wakaanza kupigana waniue. Lakini Mungu akakataa na mimi. Sasa mimi naomba usaidizi, naomba haki yangu.
Tena wametukujia usiku kitu saa 8 usiku. Wametuchapa. Nilikuwa nimelala nje, wamenifunja mkono. Mguu wamenidunga na kisu. Tulikuwa na madamu wamejaribu, walikuwa wanataka kumrevu, wamemchapa na mapanga. Wakajaribu kumpepa, wakachindwa. Wakaingia kwa jirani. Wakapepa madamu ya jirani yangu, wakaenda naye.
Wacha tusikie watu wamefungwa. Na watu waache mambo ya kusema tutafanya masiraha. Hii hatutafanya masiraha. I can assure you, build and I have no, I believe in listen upon doubt, and there is no iota of doubt ya kwamba itafanywa masiraha. Watu waende kotini, wafungwe, watu waheshimiane. Manda, rape na the robbery with the violence, hizo as a community we are not ready to accept.
Officers went to the scene and managed to arrest 5 suspects, which are already in custody.